teri mukuru ngamba mwe bayimbi bennyini yabbaawulamu ebiti bisatu nemubuteekubira eri abayimbi bennyini onno n'ayimba n'ofuna essanyu nga byayimba biva ku ntono ate n'abitukkiriza n'olaba yayimbiza essanyu n'akusesa wadde byannaku wadde byayimbya empawo makulu naye nga bambyanyumisa kusa abatulimba bennyini tyayimba so ddala akuga n'akola kisente yabula yagala nejjulize kati amuyimbi kwata ku ttama wadde ogwa mu biti ebyo bisatu olwaleero mulimu mukulu sigenda kweyimbya redi woowulira nti kulumbula oyanguwako n'olya mu ttama n'omboggolera nti kati obula yogera ebyakutumwa wannondo wamu mu maziga ng'atukaabira ono kasozi n'oyogera nnyo nti nkutumye nange saagaana naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo bibiri neetegese nange kukola ninze nti yange webeera teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu olufundikira nsalawulago njiryeko n'awaati n'ebirivaamu nga nnyise teweekweka tubigabane kuba ndi wa kuyimba binene kumbi kwefungulako kakati tukabeyo ku bayimbi abafa ne baziikibwa tugambe mu nkola njiyise ey'ekyama abamu babikwako ku mpewo abalala mpaawo yabika lwa nsonga tuyimba mbivuga manyise wa bwani ati n'ekyo kize ku bbali atodde ku bayimbi b'ennyini kwatulemu kuziika yogera ne gyewasiikawa kigambo kinaabanga ekikulu okufa towaawo magezi ensonga eyo twagigabana buli eyagwa mu nsi bw'ofa tebazzaako kubika n'okkirira eddongo mu nnaku waddo ziikiddwa mbulangiti teri muziika avaayo okuziika tekumala na lunaku kuba kwa munana balala kkumi ng'okeerewamu tebakusasuza yiwayo bw'oti akataka ekintu kino kikuba ensonyi zitukwata lumu nange kennyini tetweziika nsinze mu kkona mbakanyakuugutema lwa nsonga twabulwa enkola munansonyiwa siri mukumi naye abayimbi tuli bagezi mibimu naye ekyo nnyooma layo naawe enkoze lukiga mukabya n'akola eryebusuga bazira alaga kkomba kakati fuleedi kyagweri muwaye ekiro olumutema gwe tuddira mu wiikisi bbiri sotusanga twekuba ssole kuba tetwaziika njagala nsimbe kuli ku luno bisimbuka totuuse ku nkola njagenda mbalaga enzira tewe nzisiimuula katindi ne firi mutebinnampa mayanja mu ntebe balikidde kutudde ne nnaakubulwa walumbe yeetikka abaabaziikako nga lubatu mpaawo yali azzeeyo kulaba buli njole gye twaginyugunya yayo gye byaggweera n'abamu tebaafuna mbikwa tutegeera tukomye okukola twerimbira ki eky'obumanyifu nga tufaana otobikwa abantu abagezi abaabulwa ensawo wadde ekifo nti weewo we tuba tuli mu mpala na ntondo na ntala ekitatuyamba namu abasawo abaganda balabe bali mu jjubi y'amasabo nkumi beekutte wamufa abasomesa obutulo bwatuula abaamu n'enzijanjaba ebula n'atandifudde naafe obunaku tetukwataganyeyo tuli biwaku buli omu waali omu tunaafa tutya ebitunyumira tujjanga kufa nga mamese Efimbie ya nyajikumila vya tangazi Zingamba tunonyama kubo Chikute kwani kwani kakati Fawachari wabachara batufemu kwesima Ulichuwela ofe wanapu Netwe kubagiza uliorucha Tuimbira chitoje kongoko kuboku imba kubi Mubula mutu itamu urumi Nemukufa tufanga mikuya Tufungize kolero kumbali tulino kwekemba Teri yosha kukula shinene Kwekunganya choka kakati Tufuko mugenda kulaba ensi wetu yangu ira Afute banjo likale sana tukirize ngirije tufasie tusanide Nenzika tewa makuru Sama nyagaba imbi marini Tuyie wengiri yengkuli na nyokufa kwa fe Tufuneta katirija kukula Tulie kuline ngata katini Chive chijaba narukova anga wetu ganzi kiwa Tusewe ngiri yensawu basute walwala Fune kumpeke Wabafutazi kwe musanyo kubanga tuwete kika Nomu lambu zalive Kenya Asange wa malalo yusatu Abuzeko wegali nkumali wa mutangazi Ntiaba imbi wafe wafa Tuwasa onga wasumesa Kafireli ekabulangiti na yetu mwetika Kejitwe chochinti chikulu Chie unyizi kwa uliaraba Nibatendeleza wetuliba gezi kubanga tuachikola Na yoku tutamubia nyamunda bie Ezi tetubala mwagezi Na emu imbi shikdale mbuzi mga tulivoji nyo Ebindwe bituvamu makula Kati ejitubula kono yenkola Nitegira kano kumenenga na sivu na nyizibwa Ejokule vila kwe kasuzi Yeza watu yeze zobu ziro Yerefa yene tinyumbira ya tija kukuruma Uweba kemire mbe kasuzi Kakati ya vala mkuruno Tulizani befebe njini Jeli mulindu ajia Imbi mutegere na chino Sibe siva kogwe sibi nduwa Ngeveo kufunu vitate kubali Tulino kwe gata Jaka lola vire kuchino Abatembe ibali wanapu Kwe gata kwa mbuze mpalu Mula kebulieka Agari awa mwenye merumwa Wadama ule chigocha mutima Tugeze zako kwa ule nkola na yechiru njichi Tutambuli lambu avu natima Chini mtuweche kwa safi kenjini Tutufundikira ngatu baba jina kwetu siute Katinja ukanoyo mulabe Tumweko weko tuandifena kutu kwane kwe gatu Mundu mumanye kufatie kubira Eyantu mate ya kachikomo Badenja kukera nyomutamwe Chio kukera vya tangamba Siyanti mwana mtu Jogete kubigambo viviri Kulongo sembera mwetuli Nechinja ukanezi tufutaba na kuse waliwe Tulioke nsitwe chinyumirwe Omu imbi wa itakaga Evye nsi imbi tetu vyogera zicharu katizo Watezi amba konyewezi Na yezi charu kabuliorucha Nosigaza vando nyinyu sabeyo mubanda vire
Remember where you got it from. www.djericom.com